wararka maantana waxaa ka mid ah argagixisada Australiana ayaa lagu xukumay xabsi abid kadib toogashadii ka dhacday magaalada Christchurch sanadkii la soo dhaafay. In lagu helay dambiyo argagixisaha ayaa lagu xukumay xabsi abad uusan wax damaanada ku bixi karin kadib toogashadii ka dhacday masaajidda ku yaalla Christchurch oo dad badani ay ku dhinteen sanadkii la soo dhaafay. Tan oo ahayd markii ugu horreysay New Zealand ayaa Brenton Tarrant waxaa xataa loo diiday suurtagalnimada in lagu sii daayo damaanad kadib dhimashadii 51 qof oo uu dilay. Ninkan ayaa lagu xukumay 12 sano oo xabsiya kiiba 4 dambi oo loo haystay oo ahaa isku day dil iyo dilka 51 qof xabsi abid kale oo ahaa argagixisanimo. Ra-iisul wasaaradda dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa ammaantay awoodda bulshada muslimiinta ah.
Nothing will take the pain away. But I hope you felt the arms of New Zealand around you through this whole process.
Ma jiro wax in ka qaadi kara xanuunka, ayay tiri, laakiin waxaan inii rajaynayaa in New Zealand ay taageero inii muujisay intii dhibaatadan aad ku jirteen. Waxaan rajaynayaa inaad taas dareentaan maalmaha soo socda. Dhibaatadii ka dhalatay, ayay tiri, 15 Maarso ma aha wax si sahlan loo dhayi karo. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa isaguna sheegay inuusan wax codsiya ka helin New Zealand oo ku aadan in Mr. Trent uu xabsigiisa ku qaato dalkan Australia. Premierka gobolka Victoriana waxa uu sheegay in gobolka hadda markay noqoto coronavirus tiradiisu ay hadda hoos u dhacayso, iyadoo gobolka laga helay 113 case oo cusub maanta oo Khamiisa. 23 kale oo qof ayaa u dhintay xanuunka COVID-19, taasoo ah tiradii saddexaad ee ugu badnayd oo dhimasha hal maalina, taasoo tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus ugu dhintay Australiana gaarsiisay 572. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in dib u furid gobolka loo fura ay noqonayso mid tartiib tartiib u dhacda, tirada yar ee la helayna ay runtii ka fiican tahay, ayuu yiri, wixii aanu filaynay.
On the cusp of double digits, it's not that long ago that we were at 700 sort of mid 700s.
Waxaanu qirta u saaranahay tiro boqol ka yar, waqti badan kama soo wareegin, ayuu yiri, markaanu 700 maraynay. Marka istaraatiijiyada aanu ku shaqaynaynay waa mid shaqaynaysa, ayuu yiri, taasna runtii waa muhiim. New South Walesna waxaa laga helay 9 case oo cusub oo COVID-19, iyadoo ay sii badanayaan dadka xanuunka uga dhacay goob dadku ay ku jimicsadaan oo Sydney ku taala. Saraakiisha caafimaadka ayaa digniin ka soo saaray goobtaasi iyo dadka ka qayb galay fasallo lagu barto qoobka cayaarka oo ku yaala qaybo ka mid ah bariga Sydney. 6 qof ayaa ku jira xaalad degdega iyagoo qaba xanuunka coronavirus gobolka New South Wales. 8 ka mid a ayaa lala xiriirinayaa jiimka ama meesha jimicsiga lagu sameeyo. Dacwadoogayaasha gobolka Victoriana waxa ay go'aansadeen inaysan wax dacwaa ku soo oogin askari booliisa oo lala xiriirinayo dhimashada haweenay dadka indigeneska ka soo jeeda oo xabsi oo booliisku ay hayeen haweenaydas oo la dhihi jiray Tanya Day. Haweenaydan oo 55 jirahayd ayaa isbitaalka ku dhimatay kadib markii ay dhowr goor dhulka ku dhacday oo madaxa ka dhul bilowday iyadoo ku sugan xarun booliisku u leeyahay. Waxaa haweentan loo xiray kadib iyadoo cabsanayd oo saarnayd tareen. Heshiisyada ay la saxiixdeen gobollada kala duwan ee dalkan Australia waddamo ajaaniba sida ka qaybgalka gobolka Victoria uu kaga qaybgalay nidaamka China ee loo yaqaano Belt and Road ayay dhici kartaa in gabi ahaanba la kansalo haddii uu hirgalo qorshe ay dowladda Morrison wadato. Sharcigan cusub ee dowladdu hadda ay qorsheynaysa inay soo saarto ayaa dowladda federaalka u ogolaanaya awood ay dib u eegid ku sameyso hadday doontana ka taqalusto heshiisyada ay galaan maamulada gobolada, golayaasha deegaanada, iyo weliba jaamacaduhu oo ay la galaan dalal ajnabi ah. Go'aanka ay Victoria uga qayb qaadatay nidaamkan ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha ayaa walaac ku abuuray xubno ka tirsan isbahaysiga talada haya, iyagoo ka walaacsanaa intanu ay tahay faragelin ay waddan ajnabiya ku hayaan dalka Australia. Wasiirada arrimaha dibadda dalka Australia Marie Spain ayaa sheegtay in dawladdu markaasi ay bilaabi doonto inay baarto oo dib u eegid ku sameeyso heshiisyada hadda jira ee gobolada dalku ay la leeyihiin dalal ajaneeb ah. Dhanka sportigana, cayaaraha kala duwan ee dalka Mareykanka laga cayaaro oo ay ku jiraan basketballka, footballka iyo baseballka ayaa la hakiyay, tan oo qayb ka ah olole looga soo horjeedo cadaalad darrada dhanka midabka ee dalkaasi la sheegay inay ka jirto. Ciyaarihii isreereebka u dambeeyey ee NBA-ga ayaa dib loo dhigay kadib markii booliisku ay toogteen nin madow oo la yiraahdo Jacob Blake maalintii Axad ahayd, taasoo ka dhacday gobolka Wisconsin. Saadaasha hawada berita oo jimcaana magaalada Beed qayb ahaan waa roob oo 12 digrii bay gaaraysa Adelaide, qayb ahaan waa daruur 17, Melbourne inta badan waa cadceed 17 digrii, magaalada Sydney-na waa cadceed iyo weliba 18 digrii, Brisbane inta badan waa cadeed iyo 26 digrii. Warkiina maanta intaas ayuu ku eg yahay. Magacaaguna Xasan Jaamac.